Shanky Supplier. Don't call me
Shanso. Back. Atariapo. What's your other Sama coming on? I keep on
saying,
I'm not going to come to the community. I'm going to come to the community. I'm going to come to the community. I'm going to come to the community. I'm
going to come
to the community. I'm going to come to the community. I'm going to come to the community. I'm going to come to the community. I'm going to chula lazima watakufanya na opanya wanapenda unyama ishara zao wanapenda kuchoma wakesha choma na kamata kusoma wala kamata kusoma
kama tumesha kusoma kama tamusoma nimesha kusoma nimesha mama nimesha kusoma kama tama mama yake nimesha kusoma nimesha dada yake nimesha kusoma kama tamusoma nimesha kusoma
kama mata kusoma hapo ni kama tia kusoma hapo bufuni ni kama tia kusoma hapo bujo ni kama tia kusoma hapo watoto wa busa ni kama tia kusoma bado sijasikia maboy
wakamora lose kama tamgo same got the fridges fridges wakamora lose kama tamgo same got the fridges fridges wem got the fridges
ai nasikia jena kakanda mjumpe anavodaeke vutiwa majempe na watu gani wadotoloka milempe wanapenda sana kufuta majempe ukiwambisha na kuchana na viwempe wanapenda sana kufuta majempe ukiwambisha na kuchana na viwempe
utajempe mchana na viwempe utajempe mchana na viwempe mwana seo sela kao metoka milempe utajempe mchana na viwempe utajempe 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 mama ya utajempe utajempe dada ya utajempe
Ene kutia jembe hapo Futa jembe Kia timu mara kumi Bado timu Bado timu hapo Bado timu Bado timu kimonga Bado timu Bado timu zatira Bado timu donya hapo Timu ne kuseiro Bado timu Bado timu ichisafa Etikia timu Bado timu SID moja yo Bado timu Bado timu isonga Bado timu anakubaba kena jubo Bado timu Bado timu Feja City Bado timu Bado timu chidi mwetu Bado timu Bado timu apuduke msela Timu Bado timu mkuzi msela Kia timu Expendable chama
Shanky Supplier.com.